Bethlehem Ung Ha Adi.
Untume musebeti, musebeti, musebelete. Ubuwe, Untume musebeti,
Halle Baha, 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 Halle Baha,
Kimuha, Ati Sukuluma, Tietin, oh, Tietin Talitalo, Tietin Talitalo, Tietin Talitalo, Talitalo, Tibi, Tibi Tawena, Wenan Tati, Umamele, Umamele Tapelo.